kali kwenye vina. Nito bunny boy. Yeah man. Move it to the left. Move it to the right. Napenda uki dance. Wanifanya na fura. Mama tingiza. Za kibongo lakini kwenye dancehall bado na wamada. Na wa dance ya stali za kikongo. Yani na waroga nite mganga. Fanya wainama alafu shika chini. Itingize design ya mashini. Shepu ya mdaka tabia za mjini. Alafu napenda mziki ya kashituki Kana wine tena fine kalipuki. Hata kanyo wine na makali ay. Move it to the left, move it to the right. Napenda uki dance, wanifanya na furai. Mama tingiza, tingiza, ay. Mama tingiza, tingiza, ay. Tingiza ukichoka ni kubebe kwa mgongo. Ume nice, wala isi wongo. Move to the right, rudisha kushoto. Kama harmonize, meleziva mdomo. Warulu kserekari na watibu kidakitari. Na wasema kilaftari na warudisha na asari. Mambo shwari bila shari. Migracheza kama fali na wazuru kama tali. Nita flavor ni msani Haya basi tuende pole pole. Bipi wasafi chigudangote Alipostula mulokole. Alafu sofa time nile kwa shilole. Na wakata kama wemba na bagi na mawenge. Mindyo mgenge skambu senge. Nataka kumipinya alafu injini jenge. Yani nakilisha uko wa mulembe. Move it to the left, move it to the right. Napenda uki dance, wanifanya na furai. Mama tingiza, tingiza, ay. Mama tingiza, tingiza, ay. Nilikuwa mkali na bado niko ivo. Daktari na bado niko simple. Nasikia mila tempo kwa TikTok. Sifa kwa kemola shukrani my people. Umziki walai, umenivisha tai. Umefanya ni shine, niko high bila ngwai. Ata wasi honi die, leo hii wanani die. Wasi nuna mtahani, wanasema flavor high.
Sikia the vibe of a killer, bad man killer.